shirweynihii xisbiga jamhuuriga ayaa galay habeenkii saddexaad. khudbadaha xubnaha ay jeedinayeen ayaa u badnaa kuwa lasii duubay, maadaama sanadkan uu ka duwan yahay sannadihii hore oo dadka isku imaanaya la yareeyey COVID-19 dartii. xubnihii shirka ka hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo si weyn u dhaliilay siyaasadda xisbiga dimuqraadiga. Jamaal Axmed Cismaan ayaa arrintan indhaha ku hayay warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga oo ay ka hadleen siyaasiyiin iyo xubno ka socday diimaha qaar ayaa waxaa lagu taageeray musharaxnimada madaxweyne Donald Trump oo doonaya in xafiiska uu sii joogo 4 sano oo kale. dhammaan dhinacyadii kala gedisnaa ee shirka ka hadlay ayaa waxa ay u badnaayeen kuwa diiradda saarayay guulihii maamulka Trump 4 sano ee laga soo gudbay iyo haddii la doorto 4 sano kale ee halka uu waddanka dhigi karayo. Kit Kellogg oo ah jeneraal sare oo hore ciidamada howlgab uga noqday haddasa la taliya dhinaca ammaanka qaranka u ah madaxweyne ku-xigeenka Matt Pence ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu go'aanada uu qaatay yihiin kuwa caqliyeysan islamar ahaantaasina uu ballamihiisa oofiyo. waxa uu ku dheeraaday in madaxweynuhu uu dhammeeyey khilaafaadyo jiray isagoo wada xaajoodyo nabadeed ka islaaxiyey sida uu yiri Bariga Dhexe. haddana Taalibaan iyo dowladda Afghanistan kala shaqeynaya dhammaynta colaadaha dalka Afghanistan ka jira ee daba dheeraaday.
He wisely wields the sword when required, but believes in seeking peace instead of perpetual conflict. Just over a week ago, our president brokered a peace agreement between the United Arab Emirates and Israel.
wuxuu si caqliyeysan u adeegsadaa seeftiisa marka loo baahdo, balse wuxuu aaminsan yahay raadinta nabadda oo uusan raadin qalalaase aan dhammaad lahayn. hadda usbuuc ka hor, madaxweyneheennu waxa uu ka shaqeeyey heshiis nabadeed oo u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil, kaasoo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah muddo ka badan 25 sano. usbuucanna wada xaajoodayaal Afghanistaaniyiin ah oo gacan ka helaya saraakiil Mareykan ah waxa ay bilaabi doonaan wada xaajoodyo nabadeed oo u dhexeeya Taalibaan iyo dowladda Afghanistan si loo dhammeeyo dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka.
Kit
Kellogg wuxuu dadku ugu yeeray inay isweydiiyaan haddii madaxweynaha uu ballamihiisa oofiye ee ku aadanaa dhammaynta dagaalada aan macnaha lahayn iyo sida uu yiri dhammaynta dagaalada aan dhammaadka lahayn, isagoo jawaabta uga dhigay intaasi ay haa tahay, islamar ahaantaasina dadka loo baahan yahay in madaxweyne Donald Trump ay 4 sano kala doortaan. dadka ka hadlay madasha xisbiga jamhuuriga oo ay haween badan sidoo kale ku jireen ayaa badankood isku dayay inay soo jiitaan codadka haweenka, iyagoo haweenka ugu yeerayay in madaxweyne Trump 4 sano kale u codeeyaan. waxay ku doodayeen in madaxweynuhu wax wanaagsan uu dalka u qabtay, islamar ahaantaasina ay ku eedeynayaan dimuqraadiga inay dalka dib u celinayaan. Karen Pence oo ah xaaska madaxweyne ku-xigeenka ayaa xusuusiyey haweenku inay heleen 100 sano ka hor xuquuqdooda inay codayn karaan, haddana ay ka faa'iidaystaan ay u codeeyaan Donald Trump. waxay u mahad celisay ciidamada iyo qoysaskooda.
100 years ago, women secured the right to vote. So let's vote, America.
boqol sano ka hor haweenku waxay heleen xaqa ah inay codeeyaan, sidaas daraaddeedna aan codeyno Ameerika, aan xushmeenno geesiyaasheenna, aan dib u dooranno madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenka Pence 4 sano oo kaleeto.
And Vice President Pence for 4 more years.
Kalin Conway oo madaxweyne Donald Trump la talisa ayaa sheegtay in madaxweyne Trump uu keliya aanu ahayn madaxweyne, balse uu sidoo kale yahay qof niyad wanaagsan oo niyaddana u dejiya dadka walaacsan. waxa ay sheegtay in marar badan uu iyadu uu ka caawiyey arrimo badan uuna taageeray, sidaa daraaddeed ay ugu baaqayso dadka inay u codeeyaan madaxweyne Donald Trump.
This is the man I know and the president we need for 4 more years. He picks the toughest fights.
waa ninka aan garanayn, waa madaxweynaha aanu rabno 4 sano oo kale. waxa uu doortaa dagaalka ugu weyn oo uuna u babac dhigaa mushkiladaha ugu weyn. waa uu garab istaagay, wuuna idin garab istaagi doonaa.
He has stood by me and he will stand up for you.
shirka ayaa waxaa soo gabagabeeyey habeenkii saddexaad madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence oo si lamid ah siyaasiyiinta isaga ka horreysay ee madasha ka hadashay ugu baaqayna 4 sano kale fursad la siiyo isaga iyo madaxweyne Donald Trump. waxa uu cambaareeyey shirkii xisbiga dimuqraadiga ee kooda ka horreeyey oo uu sheegay in waqti ay ku qaateen inay dhaleeciyaan maamulka madaxweyne Trump.
Democrats spent 4 days attacking America. Joe Biden said that we were living through a season of darkness.
dimuqraadiyiintu waxay 4 habeen ku qaateen inay weeraraan America. Joe Biden waxa uu yiri, waxaan ku noolnahay xilli madow, balse sida uu madaxweyne Trump yiri, halka uu Joe Biden ka arko mugdiga Mareykanka, waxaanu aragnaa wanaagga Mareykanka.
Where Joe Biden sees American darkness, we see American greatness.
Mike Pence ayaa ku soo gabagabeeyay khudbadiisa inay taageersan yihiin ciidamada meel kasta ay joogaan, isla mar ahaantaasina ay tahay in rabshadaha laga hortago. Waxa uu taageero u muujiyay ciidamada booliska oo meelaha qaar ay dhaleeceen kala kulmeen qaabka ula dhaqmaan dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan madawga, iyadoo meelaha qaarna dibadbaxyo laga soo horjeeday ciidanka ay ka dhacayeen kadib dilal lagu yeedheeyeen ciidankaasi u geysteen dad madawga. Shirka xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa habeen dambe la soo gabagabeyn doonaa, iyadoo qorshuhu yahay inuu soo xiro madaxweyne Donald Trump.
Aad buu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo warbixintaasi noo soo jeedinay.